waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
hay-adaha adeegyada bulshada iyo kuwa dhismayaasha ayaa soo dhaweeyey dowladda Victoria oo ballan qaatay inay 5.3 bilyan oo dollar ku maalgelinayso guryaha dowladda ama guryaha jaban ee la dejiyo dadka saboolka ah, iyadoo kooxahan ay ku tilmaameen arintan mid cid walba ay ka faa'iidayso. maalgelintan ayaa lagu sheegay inay tahay tallaabo muhiim ah oo hore loogu qaaday sidii wax looga qaban lahaa arrimaha guryaha iyo derbi jiifnimada gobolka, halka dhanka kale ay abuurayso shaqooyin badan oo loo baahan yahay. markii Victoria uu ku dhuftay mawjadii labaad ee caabuqa bishii Julaay, nidaamka guryaha dowladda oo duqoobay ayaa ishu ku dhacday. xanuunka oo ka dilaacay 9 saraha dhaadheer ee dowladdu leedahay ayaa ku khasbay kumanaan degan sarahaasi in lagu soo rogo xanibaado, loona diiday inay xataa ka baxaan guryahooda. dhibaatadaas ayaa bannaanka soo dhigtay waxa uu Sam Hibis oo ah afhayeenka xisbiga Greenka ee arrimaha guryaha uu ku tilmaamay dayac 10 sano socday.
There's been underinvestment in public housing in Victoria for decades.
maaliyaddii ku filnayd laguma bixin guryaha dowladda 10 sano, taasina waxay keentay in liiska dadka sugaya guryaha uu dheeraado. waxay keentay in dad badan derbi jiif noqdaan. waxay sababtay in guryo badan sidaasna ay ku baaba'aan. iyadoo hadda u muuqata in Victoria ay xakamaysay caabuqa, dowladda ayaa ballan qaadaysa 5.3 bilyan oo dollar oo ay wax uga qabanaysa arintan. santuuqan lacageed ee lagu maalgelinayo arintan ayaa la filayaa in lagu dhiso 12,000 oo aqal oo laga dhiso Melbourne iyo qaybaha kale ee gobolka, iyadoo 6,000 ee ugu horeeya la filayo in lagu dhammaystiro 18 bilood gudahood. Mr Hibbs ayaa soo dhaweeyey go-aanka ay dowladdu ku dhawaaqday, isagoo ku tilmaamay tallaabo koowaad oo hore loo qaaday, laakiin wuxuu sheegay in shaqo badan oo kale loo baahan yahay in la qabto. runtii waan ku faraxsanahay in dowladdu arintan siinayso mudnaanta koowaad. hoy la'aanta waa arrinta koowaad ee dhanka cadaaladda bulshada ee reer Victoria ay wajahayaan. dariiqa ugu weyn ee lagu xallin karo waa guryo dheeraada oo loo dhiso dadka. waan ku faraxsanahay in guryo la dhisayo, waxaanse qabaa in kuwo badan oo kale loo baahan yahay. mashruucan ayaa la filayaa inuu abuuro 10,000 oo shaqooyina 4 sano ee soo socota. urur matala shirkadaha guryaha dhisa ayaa sheegay in qarashkan la gelinayo guryaha uu kobcin loo baahan yahay siinayo shirkadaha dhismaha oo dhibaato ay kasoo gaartay xanibaadihii bilaha socday. Fiona Neil waa madaxa Victoria ee ururkan, waxayna sheegtay in barnaamijyada kaabayaasha oo heerkan oo kale ay abuurayaan fursado ballaaran una abuurayaan shirkadaha guryaha dhisa iyo shaqooyinka la xiriira. waxaanu kasoo baxaynaa hay-adahan dhismayaasha oo qayb ahaan xanibaado ay saarnaayeen waqti dheer. qaybo ka mid a shirkadahan wax shaqaa ma qaban laga soo bilaabo markii xanibaadaha heerka 4 la soo rogay. marka runtii maalgelintan aad bay muhiim ugu tahay shirkadahaasi, waxay abuureysaa shaqooyin aan si kale loo helin. barnaamijka waxaa soo dhaweeyey Powerhouse Australia oo matasha 35 ka mid a hay-adaha ugu waaweyn ee bixiya guryaha jaban ee loo yaqaano community housing-ka. madaxa hay-addan Nicholas Proud ayaa sheegay in maalgelintan ayba ka badbaadinayso xirfadlayaasha guryaha dhisa inay laftigoodu u baahdaan guryo jaban. laakiin dhibaatooyinka guryaha jaban ma aha mid ku eg Victoria, iyadoo ka hor faafka COVID-19 ay Australia guud ahaan ka jireen 200,000 oo qof oo sugaya guryo jaban. haddana dalka oo galay hoos u dhac dhaqaale oo COVID-19 uu sababay ayaa la filayaa in tiradaasi ay sii kororto. waxaanu ku jirnaa dhibaato aan heerka ay la egtahay la qeexi karin, oo ah liiska sugitaanka guryaha jaban oo sida muuqata sii dheeraanaya. baahidu way sii kordhaysaa. baahida loo qabo in dowladdu maal geliso dalkoo dhanna waa ay sii kordhaysaa. Mr. Brown ayaa sheegay in barnaamijyo la mid ah kan Victoria ay dhowaan dowladda New South Wales ku dhawaaqi doonto asbuucan, halka Tasmania ay sidoo kale ballan qaadayso inay kordhiso maalgelinta guryaha jaban.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.